Lokho kuyenza yini into ethize kini na kuyenza ngempela asikhothame manje ngumkhuleko Kosi njengoba kuzokalisiwe kithi kuleli hube lithandekayo umkhulu kangaka futhi siyacabanga kulokhu kusa besiyokwenze njani ukuba bekungengenxa yakho bese kuthi ke uma sicabanga ukuthi umkhulu kakhulu kwase kuthi ke uthando lwakho lwakuphoqelela ukuba usikhumbule kakhulu khona ke umphefumulo wami ungakungenisa kancane iqiniso Ngikhulekela ukuthi uzosibuzisa namhlanje manje njengoba sihamba siqhubeka singena enkonzweni ukuthi uzosihlephulela isiko sokuphila esiyisambulo sika Kristu ukuba sikucele egameni lika Jesu Amen Umfowethu Algreen ungofika njalo njalo ethabelekele futhi wakhe eMemphis eTennessee yena nonina umkakhe nawo wonke umndeni uzethabelekele futhi kuyivela kancane impela ukuba ngithole umuzwa ngoba kumatasatasa kakhulu njalo kodwa kulokhu kusa bengizimisele kumuzwa icula lelikolo icula elinye elinye lengiwathanda kakhulu hansi evele enkazimulweni yakhe nalawo angamaculo engiwathanda anda kakhulu futhi indibene nenhlanhla enkulu yokuhlangana noyise kulokhu kuza ngokuqala ukuba ke ngize ngibe ngaleyo nhlahla indoda ekahle lona nomfowethu Algreen uyise soze ahamba inqobo nje uma indodana yakhe isaphila uMorris ngoba bafana ngempela Nomkakhe unina kamfowethu Morris Algreen uphile nje leminyaka eyishumi nanhlanu edlule ngomusa kaNkulunkulu ubele ugqozo olukhulu ngempela kimi ukubona lokho ukwedlula emahoreni amnyama abe nawo futhi nokho ebambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo kuzwakalisa kithi ubuqotho bobuKristu nokukholwa kwalabo abakukholwayo ngakho ngijabula kakhulu ngalokho kulokhu kusa
We just had a wedding downstairs.
Sizanda kubona umshado nje esitezi singaphansi ababili babantwana bami bashadile futhi abantwana bami basachabenakele uBilly Simpson wethu omncane nentombazane encane yakwaMayazi sekuyisikhathi beyizithandani uSharon yebo babe bayisihlobo futhi lapha noma uSharon Myers uyiso kumfowethu Algreen nabo Ngakhosi yajabula ngabo ngiyabona bathethe indawo yabo emva kokushada babuyela ngoye hole likhulu lendlu yokukhonzela futhi bahlala phansi ukuba balalele inkonzo labo bantwana njalo bebenendawo ejulile enhlizweni yami ngoba balihlele phakakhulu izwi bayalithanda nje izwi ngikucabangi lokho ukuthi ngibabiza ngabantwana bami angicabangi ukuthi banobungcono kunabanye abantwana kodwa bayangibuka nje futhi ngibuka kuNkulunkulu ngabo Bila mncane wayefuna ukukanwa kwase kuthi ke wayesaba ukuthi wayezoya embuthweni futhi kwakukhona ababili noma abathathu babo bekuleso simo sifanayo nalabo bafana beza ngapha kimi base bethi mfowethu Branham asisifuni ukubanga bade beselayo noma yini kodwa sithanda kuba wena ucele uNkulunkulu futhi banginika izisekelo zokuthi bangathanda ukuziqhelanisa nombutho uma bebengakwenza hayi ngoba bebengafuni kuvikela izwe kunoma yini abe bengayenza kodwa ngokungukuthi ukuthi uma be hambile babezongena phakathi kohlobo lungafanele lwabantu phandle lapho kulawo angazi ukuthi nikubize ngokuthini ama PX noma ngabe nikubize ngani bese ke bephumela lapho labo besifazane abanqunu hafu beqhubeka khona leyo akundawo yomfana ungumKristu futhi ngakuNkulunkulu wabapha isicelo sabo kuma nje uBilly mncane uyeza kulokhu kusa ukuba shadiswe nalo Sharon umncane onomoya omuhle lakho siyajabula ngabo futhi sibafisela okuhle kunako konke impela embusweni kaNkulunkulu ngabo manje lesi kube isikhathi esihle kakhulu sethu sineclass elihle likaSonto sikole lapha kulokhu kusa ibandla ligcwele phama ngakho sijabula kakhulu impela futhi izikhathi eziningi abefundisi kuyasikujaza ukubona abantu beza futhi bakuzwe sizathi yabo awuthandi ukukhuluma nezihlalo zasesontweni ezingenamo umuntu ngoba zibezinga khuluma kufanayo nje uma kukhona umuntu oyedwa lapha kodwa lokho kuzwakala kahle uma ucabanga uma lona ekugejwa umunye uzokuthola yabo futhi kukwenza kwehluke kukwenza kube kuhle kakhulu futhi manje ezingcocosanweni nje njengamanje lokho kokuthi uma singangena kuzo ngokusheshe nje ngihlangana nomfowethu kodwa ngenkathi ngephuma futhi ngingakamboni selokhu ngibe lapha ngathi kade ukuphi na wathi ngibalungiselele idina lekewu futhi ngakho bengimtshela ukuthi ngehle ngokuthile wathi wena ngathi awukashintshi nakancuku wathi kanjani nawe awukashintshi ngathi lobo ubuso maqhinga lempela ngathi kodwa yazi ngidlile ngehle kusuka ekhulwini namashumi ayizikhombisa kuya ekhulwini namashumi amane nanhlanu ngakho ngishintshe ngempela masuthi ami onke nawo asemakhulu kakhudlwana kimi nomunye wayesanda kungithengela enye nje olumisuku ukuze ngifake ezansi lapha le eyayingalingi emahlombe lokhalo luyagamanxa kodwa ngizama ukwenza konke okusemandleni ami ngojesu kristu ngisenethuba lokukwenza nokwethamela kwenu okuhle bengixoxa endlwaneni njengamanje ngibona umoya ongcwele omkhulu ususa umdlavuza emzimbeni kowesifazane khona phakathi lapho ungowesifazane wasetexas Nininikazi lihlezi lapho engingakaze ngimbone umuntu onokugula kwemiza kakhulu umkafundisi imizuzaneni embalwa nje edlule nenkosi yangibonisa umbono ngaye ehlezi lapho ngase ngimbona washaya ucingo eseNew York futhi wayefuna ukuthi nyelele enyukele lapha wayenemizuzu owodwa nje emihlanu waseke ebona umyeni wakhe ephethwe isilonda emathunjini nokwabangela isilonda emathunjini kwakungukukhathalela kwakhe umkakhe uNkulunkulu somandla nda womthulisa lo wesifazane ehlezi lapho uhlezi engibuka manje ngakho kanti futhi ngifuna ukukutshela mfowethu isilonda sakho emathunjini sisiphelile uyabo ya uzosinda manje futhi ubuyele emsebenzini wenkosi manje uma ubona into ethize eyenziwa inkosi ungeke nje wagcwalisa swikuyo ufuna nje ukuba uloku hamba loku hamba loku hamba loku hamba futhi manje izolo busuku sibe nenkonzo enkulu yomkhuleko nalokho kuhle lokho kukahle ukubeka izandla phezu kwabagulayo leyo yinto enhle kuthatha lokho kuphela ngesike isikhathi bese kuthi ke kunabanye ukuthi kunento ethize emuva lapho abangakwazi ukuyibamba futhi ufanele umthole lowo muntu futhi uthole ukuthi yini leyo yabo kunento ethize ebavimbayo into ethize lele endleleni nethunze lilodwa lincane liyoyinqanqazelisa isuke manje inenekazi lincane phakathi lapho emizuzwaneni imbalwa edlule belinokugulisa imizwa kakhulu lixuxuma kakhulu umfundini omncane ubengakwazi ngisho nokuthola ukuphefumula kwakhe ube nje futhi nje qhubeka niyabo manje into ezofanele uyenze nandi nje ingaphakathi elincane uyabo ubamba umoya wakhe uyabo futhi manje ke ukhiphela kuye wona impela umcabango wakho uyabo futhi ushintsha ukucabanga kwakho uyabo manje ke uma kwenza lokho ukholekele ungambeka phakathi nendawo kuKristu futhi kusukela lapho angaqhubekela phambili kodwa ufanele ushintshe indlela yakhe yokucabanga uyabo angezi shintshele yona ngesingaye ukujima nje esivunguvungwini futhi ufanele ukucosha lokho manje kunento ethize encane ebunika okunye ungazami kuyitadisha ungakwenzi ikholwe nje bese uqhubekela phambili yenza kwenza kanjani leyo ngane encane lele ngale yezingalweni zikanina yayikade izifile kusukela ngelesishiya kaloluye ngqo ngalokho kuza futhi nje sekusebusuku le ngalobo busuku wawukuphi lowo moyo omncane na uzofanele uhambe ukuba uthole lo moya bese uyabuyisa bese kuthi ke uma ubona usibuya khona ke ungasukuma egameni lenkosi bese ubiza yabo khona ke kuzokwenzeka kodwa uze wenze lokho ugcitha ukuphefumula kwakho nje uyabo ukukholutha ukukholutho oluyimfihlakalo kangako ukuthola uNkulunkulu ukuthola ukuba uzikhiphe wena endleleni futhi uvumela umoya ongcwele ukusebenzisa kunoma ikuphi afuna ukwenza lokho ke into enkulu yanoma yisiphi sipho ngokususa imibono yakho umqobo futhi uvumele uKristu. Bese ke noma ngabe yini oyishilo uma ufuna ukwazi ukuthi ngabe kuKristu yini noma cha ivuso nje liyeke kanjalo kodwa uma nje kuyilingozi uyeke kanjalo lokho kodwa uma kulotshiwe ezwini khona ke nguNkulunkulu. Yalo ehlulela yonke into eyitshelwa yinoma yimuphi umoya ngezwi izwi ungasuki neze kulelozwi uma wenza ulahlekile. Manje ngaphambi kokuba sihlale kuze kube isikhathi sesemini nje sixoxa kanjalo asipheke nje ngale bebelini futhi sifunde eminye imibhalo lapha sizobeke sesiyalithanda izwi likaNkulunkulu ngiyazi sonke siyalithanda. Manje angibanga bengizoshumayela kulokhu kusa noma ngixoxe ngifundise osonto lesikole ngezimfihlakalo zikaNkulunkulu ezifihliweyo selokhu kwasekelwa umhlaba zimbulwa kuJesu Kristu futhi ngilithola ngethuba lokukukhipha konke ngakhohlwa ngumshado ozayo ngakho ngingahle ngikuthole lokho ngesikhathi esilandelayo esifikayo. Manje ngizofunda omunye ezindaweni ezintathu ebhayibhelini eyokuqala ngifuna kufunda kwabaseFiliphi bokuqala isahluko sokuqala kwabaseFiliphi kuqala ngevesi leshumi nesishiyagalolunye futhi ngifunde futhi kuze kuyofika kwelamashumi amabili nambili. Ngoba ngiyazi ukuthi lokhu kuya kungenzela ukusindiswa ngokunxusa kwenu nangokusiza kukamoya kaJesu Kristu njengokulangazelela kwami nokwethemba kwami ukuthi ayikho into engiza kujabhiswa kuyo kepha ngesibindi sonke njengasezikhathini zonke namanje uKristu uya kubonakaliswa emzimbeni wami nokuba kungokuphila nokuba ngokufa.
For to me to live is Christ and to die.
Ngoba kimina ukuphila kunguKristu ukufa kuyinzuzo kepha uma ngiphile enyameni lokhu kuyisithelo somsebenzi kimina ngisakwazi engiza kukhetha.
Now over in the book of Romans
manje ngale ncwadini yabaseRoma futhi sifuna ukuqala esahlukweni sesishiyagalombili sabaseRoma nevesi lamashumi amathathu nanhlanu ukwakhela kulokho ngifuna ukukuthatha kube yindikimba. Ngubani oza kusehlukanisa nothando lukaKristu na noma izinhlupheko noma usizi ukuzingelwa indlala noma kuhambaze ingozi inkemba na njengokulotshiweyo ukuthi ngenxa yami sibulawa lonke usuku lonke sithiwa izimvu zokuhlatshwa kepha kukho konke lokhu siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo.
For I am persuaded.
Ngiyakholwa ukuthi nakufana kuphila nangelosi nombusi namandla nakho okukhona nakho okuzayo noma nakuphakama kujula noma nanto enye edaliweyo akuyikuba namandla okusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu.
And in Acts 2 and the 30th verse.
Ezenzweni zesibili nevesi lamashumi amathathu.
Therefore being a prophet and knowing
ngakho lokhu engumprofeti ekwazi ukuthi uNkulunkulu wayefungile kuye ngesifungo ukuthi enzalweni yokhalo lwakhe ngokwenyama uya kubeka uKristu esihlalweni sakhe sobukhosi.
Now this is much scripture.
Majelona ngumbhalo omningi uthi nje ukuzungeza usuka kwenye indawo uya kwenye ebhayibhelini kodwa siyakwazi lokho uma lo mbhalo omningi ufundiwe sizothola into ethize phakathi lapho ezozosisiza. Manje kwangathi uNkulunkulu angasisiza manje njengoba ngizothanda ukuthatha le ndaba kulokhu kusa njengegama loqobo uqobo. Manje thina ngenkathi ngibheka le ndikimba ngiye kwisichaza mazwi ngacabanga ini ukhona olokhu eqhubeka nokuthi lolo uqobo iqiniso uqobo yilo lolo ngacabanga liyini lelo gama lichaza ukuthi ini uqobo.
And I went to the dictionary to find out what it meant.
ngase ngiye kusichaza amazwi ukuthola ukuthi la ichaza ukuthini. Webster uthi uphelele ngokwakho, akunanqamulo emandleni akho ngokuqala ngokugcina. Niyabo, akunanqamulo emandleni akho, uphelele ngokwakho futhi ngempela kungukugcina igama uqobo. Futhi ngiyethemba kusho lokho, futhi ngiyethemba ukuthi nizowabamba lamazwi ngoba ngisuye umfundisi wasesentweni oqeqeshiwe ukuthini kuziwa kanjani nendlela esayenza ephathelene nokusebenza kwenqondo kulethe into ethize ehanayo engabamba abantu. Into kuphela engenzayo ngokuzama ukwenza konke ngamandla ami engingakwenza ngenxa yabangani uKristu angiphe bona, futhi ngifuna babone ukuthi umcabango wami uyini ngoKristu.
Now every great achievement is tied to an absolute. You cannot manje
konke kuzisa ngempumelelo okukhulu kuboshelwe oqobweni. Ngeke waphathe impilo ngaphandle kokuba noqobo. Ngeke wenza ukuzisa ngempumelelo kungesilo oqobo ngokuba kuyizixobo sokubophela esingeso kugcina. Yisihintshelo ekupheleleni kohambo, indawo lapho ozibophelele khona entweni ethize. Usukwini siphila kulo manje, nayo yonke into yephuka kakhulu, ichoboka kakhulu, futhi iyasuka. Ngicabanga ukuthi lo mlezo ubungaba yinto efanelekile impela, ikakhulukazi kumaKristu, uma edabula emanzini awo ajulile manje, ibandla lamaKristu ledlula emanzini ajule kunawo wonke elalinawo eminyakeni izinkulungwane ezimbili edlule. Ngoba siza endaweni kulapho kunento ethize ethulwa ebuKristwini, into ethize abazofanele benze isinqumo phezu kwayo. Futhi ngicabanga ukuthi ibandla lamaKristu belifanele libe nento ethize abaziyo ukuthi bazibophelele kuyo esikhundleni sokuntanda nje njengeqabunga phezu kwamanzi umoya. Njengoba iBhayibheli lathi siphoshulwa yimimoya yonke yesifundiso. Imimoya ifika futhi iphephethe iqabunga elincane liye ngapha, bese kuthi ke omunye umoya ufike, umoya wasenyakatho, umoya waseningizimu, umoya wasempumalanga, umoya wasentshonalanga, awusoze wafika endawo, awugxilile. Impilo yomKristu ifanele ibe impilo egxilile, ifanele ibe yinto engumgomo ukuthi uzibophelele kuyo. Lokho kungaphezu kwempilo uqobo lwayo.
Have something that you're tied to. Some people are tied to their business. Some are tied to their family. Some are tied to their creed. Some are tied to their party party. Some are tied to their situations. Some are tied to their things. But I think as a Christian, I am tied to their Christ. We are tied to their world. It is right. Because you might be tied to your family and your
ngoba ngathi uboshele emndenini wakho nomkakho angakushiyi, ngathi uboshele empini futhi ungaze ubulawe, futhi ungaze uboshele kunoma yiziphi izinto ezehlukene, futhi kunokuphela kodwa kuzofanele kube nesixobo sokubophela esingesokugcina.
There's got to be somewhere that
kuzofanele kube endawo ndawo ukuthi umuntu uzobophela khona isiphethelo sakhe saphakade. Ngoba uma uzokwethembela emsebenzini wakho, uma umsebenzi wakho usuphelile, sekuphelile. Uma umndeni wakho usuthathiwe, sekuphelile.
There's only one thing that I think.
Kodwa yini kuphela into engicabanga ukuthi isixobo sokubophela esingesokugcina. Futhi ngikhona ukuthi uPaulu wayenesixobo sokubophela empilweni yakhe lapha. Futhi ngithanda ukuchema uma besingakubiza ngaleyo ndlela. Futhi ngikhulume ngaleso sixobo sokubophela. Wathi ngokuba kimina ukuphila kunguKristu nokufa kuyinzuzo. Manje uKristu waye uqobo lukaPawulu, wakuyisixobo sakhe sokubophela, wakungesakhe, wakungukuphela kwazo zonke izimpikiswano, wakunguKristu, wakuyisixobo sakhe sokubophela. Upawuli wayenge nazo njalo lezo zixhobo zokubophela. Wayevame ukuboshela eqenjini labafarisi futhi wayefanele aqeqeshwe futhi afundise imfundo ukuze bakwazi ukumemukela futhi bamenze azibophele esigxotsheni sabo. Kodwa ngolunye usuku wayesendelela ebheke ezansi eDamaseko futhi wahlangana noJesu ubuso nobuso futhi kusukela lapho wasika wazikaqa esigxotsheni sakhe sokuboshelwe sobufarisi waphinde wazi bophela uqobo futhi
that Jesus who he knew was crucified Jesus
ayimazi wabethele wafa buya wavuka uPaul wakwazi ngoba wahlangana nomuntu owamguqula khona lapho kabanga neze kofanayo kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeka.
He never just met a
Bazanga nje ahlangane nebhuku akazange nje ahlangane nesivumo kholo wahlangana nomuntu uJesu Christ ngubani inkosi na wathi nginguJesu. Ake sicabange ngalokho kuphenduka imizuzwana embalwa ngikhona ukuthi uPaul wayengumuntu oqotho lokhu lona kungusonto sikole sifuna ukufundisa njengosonto sikole. UPaul ngiyakholwa wayengojulile umuntu oqotho futhi kwakungekho lutho ngayo olwalungolwehlukile kunoma ubani omunye. Bonke labo baprofethi babengumuntu njengoba siyibo nje iBhayibheli lasho njalo. UJakobe ongcwele osihlalo u-Elijah wayengumuntu onjengathi ngokudabuka wayena ukuphumelela nokungaphumeleli kwakhe ukuphuma nokungena kwakhe futhi wakhuleka nokukhuleka ukuba lingani loPaul waye uhlobo lufanayo lomuntu njengoba siyilo wayenazo izingxaki zakhe ukungabaze kwakhe futhi wayengumuntu qotho wayesonta kwelikahle kunawo wonke leqembu lenkolo lezinkolo elalikhona ezweni futhi wayeba nguthisha walelo qembu lenkolo wafundisa phansi kukathisha omkhulu uGamalieli owayengomunye wothisha shabakhulu kakhulu kunabo bonke ababenabo bosuku. Bazali bakhe bakubhekisisa babona ukuthi kwakukhona into ethize empilweni kaPaul futhi basebenza kanzima ukuba bamthumele esikoleni ukuze afundiswe kuyo yonke imithetho kaNkulunkulu futhi ngobuqotho obujulile wayelikholwa lonke izwi lawo futhi wayezwile ngalolu hlobo lwezinga eliphansi kakhulu lwabantu nokuthi wayekade ekhona kanjani umprofethi obizwa kanjalo iqembu lakhe wayekade ekhulele kanini wayefanele wenze zimangaliso futhi aphilise abagulayo kodwa iqembu lakhe lakhe lenkolo esonta kulo lalingenakumemukela lo muntu engumprofethi loJesu waseNazaretha ngoba wayengazibandakanyanga nabo. Ngakho uPaul wayengenakukuhamba ngoba iqembu lakhe uqobo lenkolo lalo labantu alikholelwanga kukho futhi babemxwayisile ngento njengaleyo. loPaul ethembekile wacabanga uma lento ingesiye kaNkulunkulu nebandla lami lithi ayisiye kaNkulunkulu manje ke yinye kuphela into okumele yenziwe ngukuyisusa wathi yayikhishwa endleleni ngoba iyi ingaba isithiyo ingaba yikhubu okunesibila ngokuphikisana neqembu lakhe lenkolo lokukholwa. Ngakho wazimisela enhliziyweni yakhe ukuthi wayezophuma futhi akusike lokhu ukuba nesibila njengoba akubiza kanjalo noma ibandla lakhe lakubiza kanjalo kusuke eqenjini lakhe lihle lobufarisi. Ngolunyusuku nezincwadi ephaketheni lakhe ezivela kumpristi omkhulu ukuba abophe bonke labo bantu ababe kuleso simo ngoba leso kwakuyoba yisiyalo uPaul ayebekela sona. Wayesendleleni yakhe ebheke ezansi emzini othiwa yiDamaseko. Babebathulisile ngaseJerusalema ngakho wayekhande ngamatshe uStefanu noPaul wayemkhandise ngamatshe enikeza ubufakazi futhi wabamba ibhanje. Manje wayezokwehlela lapha futhi yenze into efanayo. Futhi asuse lesi sithiyo sikhulu. Kodwa cishe kufanele ukuthi cishe kwakuyisikali sasemini lapha kweleshumi nanye eleshumi nambili ngqo washaya walahla phansi futhi ngenkathi enza wabheka phezulu futhi nakho kwakukhona ukukhanya kumi phambi kwakhe nephimbo liphuma kulokhu ukukhanya lithi Sawulu Sawulu mbuzo ukuhluphelani na? Manje uPaul wazi noma uSawulu njalo wazi ukuthi abantu bakubo babekade belandela lokho kukhanya kufanayo kusukela bekhuphuka bephuma eGibhithe. Futhi uma sinekane libone ihumusho likaLamsa leBhayibheli elidala isayini endala yamaHebheru kaNkulunkulu ngokukhanya okungunxantathu cishe injalo into ethi ayifani naleyo ukuthi izingxenye ezintathu zikaNkulunkulu ebuNkulunkulwini obubodwa. Nelo, kukukanya, okungunqantathu, okuthathu koyedwa, ekunkulunkulu yedwa, kwakuyi yisayini kumahebheru kankulunkulu ukukhanya. Kwase kuthi ke, ngathi uMose ehlangana naye esihlahleni, khona ke wathi, nginguye, ohlala efana, okuthathu, izolo namuhla laphakade, usalokhu engunkulunkulu ofanayo. Nomozo atlangana naye esihlahleni sivuthayo, wayengukukhanya, futhi ngenkathi ehole abantwana bakwa-Israyeli bephuma ehlane, wayeyingelosi yesivumelwano, ukuthi uMose ngokukholwa wabona, futhi washiye iGibhithe ethi, ukuthukwa ngenxa kaKristu kukhulu kunengcebo enkulu kunaleyo yaseGibhithe. Ngokukholwa uMose wabona ukuthi lowo kwakunguKristu ugcobo, nogcobo lwalungekho phezu kwendoda ethize, kodwa lwaluyisimo sensika yomlilo, niyabo? Kwase kuthi-ke lelo gcobo olufanayo lwehle ebhabhathizweni wakhe lwase luyongena kuKristu, lwase luhlala kuye. UJohane wazi ukuthi kwakunguye, wathi phezulu kwalowo oyobona umoya owabahola wabakhipha iGibhithe bayongena ehlane, base bephuma ehlane bayongena ezweni elithenjisiwe, phezu kwalowo oyobona lesi simo sikaNkulunkulu esingunxantathu zenhla futhi sihlala phezu kwakhe, nguye ozobhabhathiza ngomoya ongcwele nangomlilo. Manje uPawulu wayengakabi nenhlanhlayo yokubona lokho kwamanje, kodwa nje ukukwenza kube ngokuqinisileyo kini. AmaJuda ayenqatshelwa kakhulu ukukhothama phambi kwesithixo, kumbe noma yini njalo. Manje ngenkathi ebona lokhu kukhanya okukhulu, wazi ukuthi leyo kwakuyinkosi. Nkosi kuchaza ubumnini okulawulwayo. Wayengeke nje abize noma yini ngenkosi nomhebheru wokuqina, ngenkathi azi ukuthi lowo kwakungumoya. Kodwa qaphelani, wazi ukuthi leyo nsika yomlilo efanayo yayikade iyilowo owayehola abantu bakubo. Futhi manje-ke uyabuye wayesethi, Nkosi, ungubani na? Ungubani na? Ngifuna ukwazi ukuthi ungubani na? Wahlangana noMose ngegama lokuthi nginguye. Kodwa ngizoma lapho nomcabango wabo umzuzu nje. UJesu ngenkathi esemhlabeni egcotshwe ngalokho abakubonayo, qabelani, wathi ngivela kuNkulunkulu umoya kukhanya insika yomlilo, futhi ngibuyele kuNkulunkulu, futhi wenziwe inyama ukuze afele izono zethu. Kwase kuthi emva kokufa kwakhe, ukumbelwa, ukuvuka nokwenyuka, emva kokuba esenyukile phezulu ngezinsuku ezingama-40 wenyukela phezulu, futhi ngosuku lwama-50 wabuyela emuva esimweni sensika yomlilo phakathi kwabantu. Wayesezahlukanisa yena uqobo njengezilimi zomlilo, wayesehlala phezu kwalowo nalowo kubo. Wasekuthi-ke bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele, futhi baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengoba umoya wabapha ukuphumisela. Niyabona uNkulunkulu ezehlukanisa yena uqobo. UNkulunkulu kuqala esensikeni yomlilo enkulu, uNkulunkulu ebonakaliswa emzimbeni womuntu. Manje uNkulunkulu ezehlukanisa yena uqobo phakathi kwabantu bakhe. Insika yomlilo ihlakazeka futhi ihlala phezu kwalowo nalowo kubo, njengezinkotha ezisamfoloko zamalangabi. Izilimi ezahlukaneyo zahlala phezu kwabo, izimfoloko zomlilo, izilimi ezahlukaneyo kungathi ezomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Futhi bonke bagcwaliswa ngalokho, futhi baqala ukukhuluma ngezilimi njengoba umoya wabapha ukuphumisela. Manje nebo, sisibo abantu abahlukene, sifanele sibe sebunyeni, ngoba ngamunye wethu ephethe ingxenye kaNkulunkulu, futhi sifanele sihlangane ndawonye, bese kuthi-ke insika yomlilo ibonakaliswa ngakho konke ekugcwaleni kwayo, uma ibandla lakhe lihlala ndawonye ezindaweni zasezulwini, khona-ke kugcwala kwamandla kaNkulunkulu kusebandleni lakhe. Ngamunye wethu siphethe iziphiwo zakomoya nezikhundla zakomoya, sibuthane ndawonye kubuyisa leyo nsika yomlilo. Futhi noPawulu wakuqonda lokho kungokwenkosi, wasethi, Nkosi, ungubani uma ngikuhlupha na? Wathi, nginguJesu, futhi kulukhulu kuwe ukukhahlela emeveni. NoPawulu wayalwa ukuba zulume, futhi ehlele esitaladini esithiwa siqondile, futhi kwakukhona umprofethi lapho wenyukayo gama lingu-Ananiya. Wayesebona umbono, wayesembhabhathiza, futhi wehlele e-Arabiya iminyaka emithathu kuyotatisha imibhalo, kuyobona ngokuthi yayiyini le nsika yomlilo eyabonakala kuye. Manje zitshela ukuthi uPawulu yonke impilo yakhe wayena lokho kwizigqobo zakhe zokubophela. Wayehlangana noNkulunkulu ubuze lobuzo futhi wathunywa nguNkulunkulu. Izigqobo zokubophela sinjepho, uqobo lunjepho. Lokho kwakungukuphela kwazo zonke izimpikiswano. Lokho kwakungukuphela kwayo yonke into ngoPawulu. Wakumbango yonke into yayingasekho. Ngikathanda ukuthi abaFarisi bathini, abaSadusi bathini kumbe noma ubani omunye. Wahlangana noNkulunkulu oqinisekiswe yizwi. Lokho kwakuxazululwa. Lokho kwaba yiyo yonke impilo yakhe. Ngoba wayebona uNkulunkulu ebonakaliswa futhi wayekade efakazisile kuye ukuthi kwakunguNkulunkulu ngezwi nangomumo nesimo. Ayekuzo nangephimbo elizwakalayo elakhuluma kuye khona impela kwakuyikho. Manje leyo kwakuyinto enkulu kumangalisa kwazi ukuba athi phambi kukaAgripa ngibanga ngokungawuleleliyo umbono wasezulwini wayeboshelwe kuwo. Kwakukhona into ethize engeyangempela, into ethize ayeyazi, into ethize okungekho muntu owayengayisusa kuye.
Now today, if we're trusting only in education,
manje namhlanje uma sethembele kuphela emfundweni noma indlela yangokomjini yemfundiso kuchaza iBhayibheli bake sinayo kuphela emqondweni wengqondo, kodwa akukho muntu elilungele emva kwaleli pulpiti ukushumayela ivangeli ngaphandle uma esefike wabona nobuso nobuso nakho. Njengomose kwikemuva lehlana kuyindaba ukuthi wayefundiswe kahle kangakanani noma ngabe kwakwenzekeni ukwesaba kwakhe nezinxaki kwasuka ngoba wamaya emhlabathini ongcwele noNkulunkulu ukuthi kwakungeke umuntu owayengakosusa kuye. Kuthi wonke owesilisa nabesifazane nesahlakala noNkulunkulu uhlangane nalensika yomlilo efanayo phezu kwezinkundla ezingcwele zenhliziyo. Akukho siyazo zenkolo, akukho devele, akukho lutho. UPawulu wathi akukho lutho lukhona, akukho lutho luzayo, kufa, kukhulu, usizi okungasehlukanisa nalolo thando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu. Izixhobo sokubophela, uyazi ukuthi kwenzeke into ethize. Ngendaba ukuthi sayenze engakanani evukayo futhi isho lokho lokho noma ukunye umoshelwe wena noNkulunkulu niba munye ukuwe nawe ukuye ngalolo suku ngiyakukwazi ukuthi ngikubaba ubaba kimi mina ngikini nani nikini umoshelwe kuye. UPawulu wayenenempilo maphakathi ngone noKristu, kwakuyimpilo ehlukile kunaleyo ake haba nayo, wake waba nomqondo wemfundo, kodwa manje usenempilo emaphakathi ngone noKristu uqobo. Ukunendaba ukuthi wayengasho kangakanani uAgripa ukuthi wena usiyehlanya Pawulu ulahlekelwe yingqondo, wena wadatisha kakhulu wathi angihlanyi. Wase ke ekwela kuAgripa kangokuthi waze wathi kusele kancane ukivumise ngibe ngumKristu, wathi ngifisa sengathi ubungaba nguye kuphela ngaphandle kwe njengami ngaphandle kwalezi zibopho. Ukwenza wenze izinto uma uthola impilo maphakathi ngqondo noKristu njengoba uPawulu wayenayo ngokwetshelekile okungeke uzenze. Manje bukani ngokwetshelekile leyo ndoda ayiqeqeshwe kukho konke okwemibhalo nezinto ngokwetshelekile yayiyolandela lowo muqa eyayiqeqeshwe kuwo. Kodwa ngenkathi iba futhi yenza uKristu waba uqobo lwayo okokugcina kwayo, khona ke kwaba khona impilo ehlukile, yenza kwehlukile, yenze izinto ezingubuhlanya kulokho eyake yaqeqeshelwa ukuba ikwenze futhi kuyakwenza into efanayo. Ngoba ibandla belingatete kulowo mkhandla wamabandla futhi libuye futhi lenze izwi likaNkulunkulu libe okokugcina kwabo, benze izwi likaNkulunkulu libe yizigxobo zabo zokuboshelwa. Lokho bekungakwenza kodwa babophela enzuzweni yokuphumelela eyenziwe ngumuntu futhi ibophezelekile ukuthi iwe. Awu, iBhayibheli lathi bayokwenza kodwa uzoba khona umntobakazi okhethiwe selokhu kwasekelwa umhlaba ozoboshela kulezo zixobo sokubophele. Sengiyalibona iphakade libhidlika lehlele sikajini selokhu kwaba se-Edeni futhi ngenkathi lenza lakho kufika umuqa wekazi kuze kuyofika phezulu le Calvary. Nokusuka eCalvary waboshelwa nelo muqa futhi uqhubekela esigxotsheni sokubophela uJesu. futhi ngalo kusuku lapho esefikela kuzothatha amagoqobo wonke oboshelwe kulokho okungokokugcina uyovuselwa phakathini ngani na kade besephakathini ngaso sonke isikhathi bamiselwa ngaphambili ephakathini bayingxake kankulunkulu babesekucabangeni kwakhe ekuqaleni futhi uma leyo ntambo enkulu izidonzwa yomuqa wegazi lelo phawu ebengikhuluma ngalo uma selwenyuka lusuka emhlabeni wonke owaye baliwe kulelo gazi uyoqathekela ngqo phezulu ephakatheni futhi kodwa indlela kuphela okuyoba ngayo uyoba ngukuboshelwa kulolo qobo uJesu Kristu woqobo hayi kuzuza ngempumelelo komuntu kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo futhi uluqobo futhi siyazi uyaphila ngoba lapho unatha emandleni okuvuka kwakhe yenze into efanayo ayenza ngenkathi yeza lapho emhlabeni ngiboshelwe kulowo ongowokugcina lokho ngukuphela kwawo wonke umbango ngiboshelwa kukho leyo yimpilo yami ngangiyisoli ngenkathi uKristu engisindisa ngahlangana nento ethize futhi selokhu lokho kwangena kimi kube nokwehluka futhi ngiboshelwa kukho yonke into engiyiyo iboshelwa khona lapho bese kuthi-ke uNkulunkulu wehlukanisa ukuphila kwakhe futhi engivumela ngiphile kuye naye kimi khona-ke siboshelwe akwenzi mehluko ukuthi abanye ufuna ukukholwa yini kumuntu ngamunye uboshelwe kulokho lokho ngokokugcina kwakho lokho lelo yizwi lokugcina bese kuthi-ke uma eyizwi khona-ke lokhu kufanele kube yizwi lokugcina lokhu kufanele kukuxazulule noma yini eshiwo yilokho lokho kuyini leyo ntambo ebovu lokho nguKristu futhi noma yini ephambene nalokho angazi lutho ngayo yilokho esifuna ukukwazi yilokho okushiwo yilelizwi ngokuba ngiboshelwa kuKristu noKristu yizwi seniyakuthola manje na nesabelo sezwi lakhe elabelwe lolu suku umoya wakhe ongcwele ulapho kubonakalisa leso sabelo sezwi njengoba kwakunjalo nje emuva lapho ekuzalweni kwakhe u-Isaya wesishiyagalolunye isithupha kwehle njalo ngemibhalo yonke into eyayikhuluma ngayo yagcwaliseka ngale ncwadini kaLuka sithi yi siyakubona lokho futhi wayengukuphela wayengukuphela kwesiprofetho futhi sakhe wakugcwalisa lokho umlando amacule yonke into ethestamenteni elidala eyakhuluma ngaye yagcwaliseka khona lapho lokho kuba ngokokugcina lokho kuba isixhobo sokubophela sezwi likankulunkulu lalowo nyaka nabantu abazele ngokusho ngempela balo nyaka ogcwaliswe ngomangcwele yisixhobo sokubophela kwalo mbhalo ozofanele ugcwaliseke ngalezi zinsuku zokugcina bangabokugcina ngokokugcina kukankulunkulu ngoba yizwi lakhe nezwi linguKristu isixhobo sokubophela akukho ndlela yokusuka kuso into ethize ekubambayo njengoba ngishilo kukwenza wenze izinto ngokwejwayelekile okungeke wazenza kwenza uPawulu wenze izinto ngokujwayelekile ayengeke azenza kwenza uMose wenze izinto ngokujwayelekile ayengeke azenza kwenza wonke wesilisa nosifazane benze izinto ababengeke bazenza ngokwejwayelekile kuyinto ethize omaphakathi nayo ngqo kuyinto ethize kuyisiqinisi sakho kufana ne kuyihange emkhunjini umkhumbi uboshelwe ehangeni ngesikhathi seziphepho futhi uma uKristu ekuqobo lwakho uboshelwe kuye ngesikhathi senkathazo umkhumbi uma uwuvumele uyendezele uzobhidlika uzishayise emadweleni kodwa abakwenzayo behlise ihange ihange lidonseka lize liyobambeka esithekelweni sedwala nomkhumbi uboshela ehangeni liluqobo lomkhumbi nomkristu ozele ngokusho uboshela kukristu nebhayibheli liyihange liyinto esiboshelwe kuyo makuthi izinhlangano makuthi into ehlukile makuthi isayense makuthi abafundisi bemfundo bashiye noma yini abayifunayo inqoba nje uma lelozi likusho futhi likwethembisa siboshelwe kulokho kunento ethize engeke sivumele sigudluke kuyo kunjalo umkristu wangempela ozelwe bahlala nalelozwi Uma lithi yakwenziwa into ethize nendlela yokuyenza yileyo ndlela esifanele siyenze ngayo kunendaba yokuthi noma ubani omunye uthini kuyiloko okwashiwo nguNkulunkulu siboshele kulokho impilo ebekwe maphakathi ngqo noKristu. UKristu futhi kunjengenkanyezi yenyakatho niyazi izwe liyazungeze nezinkanyezi ngempela le eliyibona njengenkanyezi yakusihlwa nayo iyinkanyezi yokuza izwe nje liyayizungeza kodwa kuduka kulezo zinkanyezi zonke ngaphandle kwenkanyezi yenyakatho. Manje ungeke wasathenga mandlela yakho phezu kwenkanyezi yakusihlwa bese kuba khona lapho ufinyelela khona ngoba ngokuza kulandelayo ini ususenkanyezini yokusha intshonalanga futhi ngokuza kulandelayo ususa mpumalanga. Niyabo, ungeke wakwenza kodwa ungayisetha enkanyezini yenyakatho. Amen. Bese ubamba isente yayo ngqo uyophuma futhi lokho ke impilo ebekwa maphakathi ngqono Kristu. Uma ulahlekile uyinkanyezi yakho yenyakatho. Manje ke uma eyinkanyezi yenyakatho umoya ongcwele uyinkombandlela yakho nenkombandlela iyokhomba kuphela enkanyezini yenyakatho. Ayikukhamba ezifumweni kolo noma ihlelo ayikukhamba ebusweni kumbe noma ngabe kuyini iyobambelela ingaxamazela enkanyezini yenyakatho. Uyinkanyezi yenu yenyakatho. Uma ulahlekile ungahle ubhudluke namahlelo nezinto ezinjalo kodwa inkombandlela umoya ongcwele uyokukhomba ngqo ezwini elinguKristu futhi ukubamba ungaxamazeli boshelwa kulokho. Ukuba ke yayingeke enkanyezi yenyakatho wayeyoke aze yayithole kanjani umuntu indlela yakho olwandle olunenkungu na. Ukuba ke wawungekho umoya ongcwele ukuba uliqondise ezwini likaNkulunkulu ukuba ulibonakalise futhi lifakazise besiya kwenze njani ngaleli hora na. Umoya ongcwele ukhomba kuphela ezwini umusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngazo kepha ngamazwi wonke hayi ingxenyezi kodwa amazwi wonke konke kwalo wonke amazwi yaphuma emlonyeni kaNkulunkulu uphila ngalokho-ke umuntu uluqobo lwakho empilweni yakho uyinkanyezi yakho yenyakatho futhi niyazi izofanele sibe nento ethize enye ukuxazulula ukuphela kombango. Niyazi bakukhona isikhathi ukuthi nxa indlela yokuziphatha etafuleni ibekwe phezu kwalokho okwakushiwo ngowesifazane ngikholwa ukuthi igama lakhe lalingu-Emily Post. Ngingahle ngibe nebutho kulokho ngicabanga ukuthi kunjalo. U-Emily Post.
I don't care if Emily Post said pick up your knife and eat the beans.
Ngikatshalo uma u-Emily Post wathi gcotshe umese wakho bese udle ubhotshisi ngawo leyo wakuyindlela yokuziphatha ngani na wayeluqobo lendlela yokuziphatha etafuleni unjalo uma ethe udle ngezandla zakho udla ngezandla zakho ngani na lesi sizwe samenza uqobo endleleni yokuziphatha etafuleni. Yebo mnumzane.
That was a time when Germany had an absolute
Hitler. Kwakuluqobo angikatshela ukuthi noma ubani omunye wayetheni lapho uHitler ethi wenze yakwenza kwakungcono ukwenze uyizwe lokugcina uHitler wayeyilo. Okwalesikhathi lapho iRoma lalinoqobo nalowo kwakungumuzolini undlovu kayiphikizwa indoda yashayela enyuka yaba nguye ngomzuzu owodwa ngaphambi kwesikhathi wayidubula ebotweni yayo wayeseyidlukuza wayikhipha wathi angikaze ngithi umzuzu ngaphambi kwesikhathi ngithe yiba lapha ngesikhathi uqobo noma yini eyisho babefanele bayenze yayifanele iphenduke wathi wayengenza umhlaba wonke uphendulwe yizwi lakhe uphendulwa yizwi likaNkulunkulu. Kwakukhona isikhathi lapho iGibhithe yayinoqobo kwakungufaro ngehlela iGibhithe ngesinye isikhathi ukuyobona lezo zindawo nje futhi usungamba phansi amafidi ngabashumi amabili ukuthola izihlalo zobukhosi ababehlala kuzo inkosi enkulu ebusa amanye amakhosi yaseRoma ngenkathi ngiseRoma ndasezansi eGibhithe. Yabo konke kwabuyela emuva othilini lomlando ngoba kwakuluhlobo oluliphutha loqobo kunjalo luyiphutha lwesi kwakuyizinqobo ezenziwe ngumuntu leloko uqobo olwenziwe ngumuntu nayo yonke inzuzo ngempumelelo eyenziwe ngumuntu ifanele iyo uthulini bafanele baye uthulini uhlobo oluliphutha ngakho luyehluleka.
Just think of our nation when we get in trouble. If somebody does something.
Kama ngani ngasizwe sangithi nje uma singele kathazweni uma omunye umuntu yenza into ethize futhi bayithetha lapha mhlawumbe enkantolo encane edolobha enye inkantolo emaphoyisa bese ke iqhubeke futhi ekugcineni ifika enkantolo enkulu manje inkantolo enkulu iluqobo lesizwe lokho kuyayixazulula. Manje eCanada, abangani bethu baseCanada, bangahamba besuka eCanada, baye endovakazini, kodwa eUnited States, inkantolo enkulu, lolo luqobo, ngezinye izikhathi, asizithandi izinqumo zabo, kodwa sifanele sisilalele noma kanjani, yebo mnumzane, asivumelane nazo, asizithandi izinqumo ngesinye izikhathi, kodwa siluqobo lwalesi sizwe, isizwe esiboshelwe kulo, ngokuphela kwazo zonke izimpikiswano. Uma leyo nkantolo enkulu ithi unecala unecala sizofanele sibe nayo asinasizwe ukuba ke sasingenanto enjalo na impela kunoqobo kuyo yonke into kunoqobo emdlalweni webhola lowo ngunompempe kunjalo futhi uma ethi lishayiwe lokho kuyikho akukhathaleki ukuthi wena uthini ukuthi ngicabangani indlela engikubone ngayo indlela okubone ngayo kuyilokho akushilo luqobo uma elishaya uzofanele uvumelane nakho ngoba yileyo ndlela okuzobhalwa ngayo phezulu shaya ukuba ke kwakungekho nompempe manje ubani obeyiyoba ngoqinisile na umunye wathi bekungelishawayo omunye wathi belingasile elishawayo bekuyibhola bekuyi ngani beniyoba lencusha incushu belingeke nazi ukuthi kwenziwe njani kuzofanele kube ndawo ndawo ukuthi izwi lomuntu mumbi lingelokugcina amen ngizizwa ngikahle ngempela khona manje udumo haleluya kuzofanele kube nene thize engeyokugcina ngijabula kakhulu ngalokho.
Oh,
manje kukhona umuntu mumbi ongathi yisono noma kusize isono ngijabula kakhulu ngalokho ngiyajabula ngoqobo akukho kuphikisana akukho zidiko zokuphikisana nompempe utheshaya kuyilokho-ke kumake engqondweni yakho ngelishayiwe futhi uqhubeke uma unkulunkulu esho noma yini yileyo ndlela kuyiyo akukho sidingo zokuphikisana ngakho kuyilokho washo njalo lolo uqobo lomkristu lokho kukuthi uma engumkristu unkulunkulu wathi kwenzeni ngale ndlela yileyo ndlela okuzofanele kwenziwe ngayo akukho kuphikisana awu uthi bekungesikho lutho ngakho unkulunkulu watsho njalo lokho kuyaxazulula lolo uqobo ekholweni langempela ya ukuba ke yayingekho into enjengaleyo besiyoba kuphi na ngabe imethodist ibiyoba ngempinisi leyo ibaptist ipresbyterian iluthela noma yini ebiyoba ngempinisi leyo na niyabo besiyoba nakho yingaleso sizathu beniyoba nencushuncushu futhi yingaleso sizathu beluqaqile lolo qobo yingaleso sizathu beduka nalezi ezinye izinkanyezi. Kodwa kunoqobo kuzofanele kube noqobo kufanele kube noqobo futhi kunoqobo lelo yizwi nokushiwo ngabanye kule ndaba yebo mnumzane. Manje kuba sasingenayo inompempe emdlalweni webhola wonke umuntu beyodonsana ngezinwele futhi eqophisana futhi elwa niyabo yingaleso sizathu sidinga uqobo ubukristwini siyeke lokhu ukudonsa izinwele lokuqophisana nokulwa niyabo izwi lakusho nalokho kuyaxazulula ningakusi kulo noma nisuse kulo niyekeni nje ngendlela eliyo niyazi kunoqobo kuhambeni kwezimoto lolo yilambu lokumisa iziboniso zokuhamba kwezimoto ukuba ngobunye ukuza alizange lisebenze ohe selake nangena kwengiyazo na ngingenile akungabazeke noma yimuphi umshayeli useke wangena umake lelo lambi lokumisa lingasebenzi khona-ke woku muntu uyaqophisana bashayela benyukela lapho nomunye uthi yimina ngibe lapho kuqala omunye uthi akeke kutshela ukuthize ngifanele ngiye emsebenzini ohe labo besifazane beshiba izikhwama zabo zemali nabesilisa belwa ngamanqindi futhi ukhuluma ngencushuncushu kuzofanele kube noqobo into ethize ithi lokhu kuqinisile futhi yilokho uma lelo lambi lithe yima kusho ukuthi yima uma lithi hamba kusho ukuthi hamba uma lingenjalo usenkathazweni futhi yileyo ndlela kuyiyo empilweni yobukristu kunendawo yokuma futhi kunendawo kuhamba izwi likaNkulunkulu liyilolo qobo lowo nguKristu. Yebo mnumzana uma uma iziboniso zokuhamba kwezimoto zingakhanyi kodwa ke sinokuminyana kwezimoto ezihamba emigoqweni futhi ngicabanga ukuthi iloke sinako phezulu lapho entweni enezinhlangothi ezinhlanu yezenkolo namhlanje ukuminyana kwezimoto ezihamba emigoqweni kwabazwezizi abangakholwayo nayo yonke into eminyana ndawonye ninokuminyana kwezimoto ezihamba emigoqweni nje ngalina abanaqobo umuya uthi awu sisi luqobo omunye uthi siluqobo uNkulunkulu uluqobo wathi makuthi lokho uqobo ngamanye amazwi kunolwami lube ngamanga ulwami luyiqiniso ngakona nto uqobo ebuKristwini lokho ngukuphela kwazo zonke izimpikiswano ibhayibheli lasho njalo lokho kulwenza lube yiqiniso yebo unumzane kufanele kube noqobo kuyo yonke into Abanye njengamabandla nje namhlanje iningi lamabandla linoqobo olungolwalo ngamunye unolungolwake into efana nasezinsukwini zabahluleli wonke umuntu wenze ngendlela ayicabanga ukuthi yayilungile kodwa lokho akulungile niyabo lokho kungenkathi izwi likaNkulunkulu nabaprofeti kwakungekho izwi liluqobo babe noqobo olungolwabo ngamunye uthi bayiqiniswa nendlela siyiqiniswa nendlela kodwa uJesu wathi wayeqiniso nendlela iqiniso indlela nokukhanya kunjalo na Oh, manje ke uyizwe ngakho nanto uqobo nezinqobo zamahlelo kukho lutho kulo luyiphutha maluhambe manje umuntu wenza kahle ngokuzibonela kwakhe kodwa uNkulunkulu nendlela angaye ukuba yenze niyabo ngenkathi uNkulunkulu nezwi lakhe nabaprofethi bakhe babengekho wonke umuntu wenze nje njengoba efuna ukwenza futhi ilokho obekuyikho ngalolu suku ngomunye uthi ngingowaleni ngumKristu na ngiyePresbyterian ngumKristu na ngiyakubuza yake intombazane yathi ngikunika ukuba uqonde ngikhanyise ikandlela njalo lebusuku ngiyindoda yathi emqeni omkhuleko ngayibuza ukuthi ngabe yayingumKristu yini yathi ngingumeliko lokwathi kanjani kube sengathi lokho kukhona into okuhlangene ngayo nalo na niyabo baboshele esizweni omunye uboshele enhlanganweni imibhedeshe kodwa umKristu kusho ukufana noKristu nendlela kuphela ukufana nayo ngoKristu ingukububa uKristu izwi abe kuwe lokho kungokokugcina ya ngikubonile lokhu ngingakaphenduki futhi ngiyajabula uNkulunkulu wangibamba kungakenziwe yibandla ngakho ngazi ngekathi ngimfundisa kahle uBaptist umfowethu Naila usenkazi mulweni namhlanje uyedla ukhuluma nami futhi oh kunabantu abaningi abakhuluma nami ngenkathi ngangizama ukutshela uNkulunkulu umshameyeli we Seventh Day Adventist wayefuna ngijoyinane nabo futhi kanjalo njalo kodwa ngibonile ukuthi uma ngangizobanga umKristu ngangingena kusho ukuthi manje sengiyi Seventh Day Adventist manje lokho kulungile ngiyibaptize kulungile niyabo kodwa ngathi ngeke ngibe nento ethe ukuba ngaphezulwana ngempela kunaleyo ngangingena kwethemba ngoba ngalinye lalintengezela ngacabanga kunomuntu mumbe ndawo uzofanele ube nento ethize eqinisile ndawo ngakho ngangidinga uqobo ngakho ngaluthatha olulodwa yizwi likaNkulunkulu ngakho ngafunda ezwini ukuthi uyizwi uJohane ngcwele ukuqala futhi phezu kwaloluqobo ngiyakulakha ibandla lami kunjalo ngakho ngamthatha ezwini lakhe Zambulo samashumi amabili ishumi nesishiyagalolunye sathi uyosusa izwi elilodwa laleli noma enezele izwi elilodwa kulo lolo luqobo lokho ngokuphela kwawo wonke umbango lolu luqobo noma bani osusa noma yini kulo noma enezele noma yini kulo uNkulunkulu wathi ngiyovele nje ngisuse isabelo sakhe encwadini yokuphila ngakho lokho kwathi ngeke kube luqobo uJesu wathi ukuthi ngasodwa umuntu ayakuphila ngazo kodwa ngamazwi wonke kodwa ke ngazi lokho onke amazwi akufanele kube yiwo wathi umthetho phezu komthetho nomuntu waphezu komuntu yilondlela elifanele lize ngayo njengoba nje lilotshiwe Weza tige, umani chala gini, uyizu. Amazi, ami, etala gini. Ningakele ni kutandayo. Nazige, uma, uku Kristu, babu yizu, nikangulungulu. Futi, waya yizu. Nango kwe mukele yizu. Yizu, nani pila gai. Natike, ngiazi, umani chala gini, nezu ilami ligini, telane ni kutandayo. Futi, umani, sazwini, nengtege yizu. Niyakele kupele yizu, elini chela uguba ni kutele. Nazi, usuge ni pila gulu.
So therefore, back to the subject.
Ngako ke sibuyele endabeni kwenza ngikhuluma manje lokhu sikuzami kodwa ngiboshelwe ngiboshelwa kuJesu Kristu kuye ngezwi lakhe uluqobo lwami ngathola ukuthi onke lamahlelo nezinto aye noqobo lwawo balingi ngalingi anoqobo olungolwawo ngathalika uma lo papa esho into ethize yileyo ke lolo luqobo lebandla likatolika ngikatshala ukuthi umpristu uthini ukuthi umbishop uthini ukuthi isikhulu sesonto lamaloma sithini uma Papa Eisho, ineyoge, lola luqobo, kungoku yiko. Ibanza yenu le Methodisti, namaninga watele ma Protestani, ukushiwo ngumbishopi, lola luqobo. Iloka kupele, ukushiwo isimu mukolo, lola luqobo. Mapelekosyali, kuyiloka ukushiwo kumbolizo mkulu, noma ungaba naye lo muntu, ngevuselelo, noma cha, lola luqobo, uvumelani na mazwi akhe, ukahlela ukukhishwa enhlanganweni, nebo, izwi alinakwa nhlobo, nebo, nijole lezi zinqobo, ngamunye noqobo olungolwakhe. Kodwa niyazi, ngikusho lokhu ngokuthiwa kungcwele, ngikushola iqiniso, ngizizwa ngaleyo ndlela uPawulu ezwa ngayo ngenkathi yethi, ezenzweni kamashumi amabili nane, angikhathaleli nanye yalezi zinto, nginqume ukuthi ngingazi lutho phakathi kwenu, kodwa uJesu Kristu, futhi yena ebethelwe. Ngikhathazwa yilezi zinqubo, noma ngabe ngupapa, umbishobi, noma umbonisi omkhulu, noma umluleki, noma inqubo, kumbe noma ngabe yini, angikhathaleli nange yalezi zinto. Ngikhathala uma bethi awu, asizukukho lokho akwenza nomnciwo mehluko. Nginqume ukuthi ngingazi lutho kodwa uJesu Kristu, izwi lakhe labonakaliswa phakathi kwethu, ngimoshele kulelo, lelo yihange lami, ngigxilise okwehange kulelo. Selokhu ngi uPawulu wathi selokhu ngahlangana naye endleleni ngijikile ngi wangiqondisa ukuthi wangiqondisa kanjani ukuqondisa kunjethi ngakakwenzi kimi kodwa selokhu angiqondisa ngaboshela kulo ngibonile izwi laliqiniso yonke into ephambene nalo yayiliphutha. Yazi uthini, wena enhlose kungisindiseni, wena enhlose kukusindiseni, futhi nginqumile, intando yakhe, ukwenza intando yakhe, isizathu ekwenzile, angazi ukuthi ukwenzeleni. Ungenezeli kulo, noma ususa kulo, njengoba ngishilo, isambulo samashumi amabili nambili, ishumi nesishiyagalolunye, wathi kungenziwa, uma uqobo lwethu, kungeke kwaba ngenye indlela, ayikho indlela kukho ukuba kube ngenye indlela, uzofanele abe uqobo, izwi lokugcina. Yazi, kwakunezigidi esonweni ngenkathi ngisindiswa, wayenenhloso ekungisindiseni, ngingumuntu enqaba phakathi kwabazalwane isikhathi esiningi. Ngikholelwa kumiselweni ngaphambili, inzalelo yonke nobuqili, ngibabathize egameni likaJesu Kristu nazo zonke lezi ezinye izinto okubonakala kuba nemibono namandla kaKristu abuya futhi elahla ngecala izinhlangano nezinto. Ngikumuntu enqaba, kodwa wena sesizathu sokukusindisa, inhloso yokukwenza. Wangisindisa ngenkathi kwakukhona izigidi zabanye esonweni, kodwa wangisindisa ngesizathu sithize. Kumunendoda ayefundisiwe, ayeyindoda smart. Kwakunosiyazi bezenkolo, kwakunababhishobi nodokotela kanjalonjalo enkundleni ngenkathi engisindisa, kodwa wangisindisayo into esethize. Futhi ngiyabona izwi liwuqobo, futhi ngiboshela kulo, futhi nginqume ukuthi angiyukwazi lutho lukuye kodwa uJesu Kristu, futhi yena bethele, wena sizathu sakho, futhi nginqume ukubamba leso sizathu. Ngokwendaba ukuthi noma ubani omunye uthini, angiyeki ukuhlanganyela nabo noma ukubadumaza, kodwa ngiyakwazi ngiboshele kukho. Waye ngifuna kanje, waye nami kanje, ngenziwa kanjalo ngenhloso. Ngathi-ke ngenziwe ngawo wonke la makhwalithi kanjalonjalo, nakho konke lokhu kungabi yilutho, ukuze akumbe akukhiphe kimi, afake into ethize phakathi lapho. Lelo kwakuyizwi lakhe, futhi nginqumile ukuthi angiyikwazi lutho lunye kodwa uKristu. kufakuka Kristu kwakuhuqobo kwakuhuqobo kwakuhuqela kwako gonke kwesaba kunabo owayesaba kufa ukufa kwakhe kuhuqoboke abantu bayakwesaba kufa ngisho naJobe wayekwesaba kufa kodwa ngenkathi ebona umbono wazi ukuthi yonke into yayingasekho umndeni wakhe abantwana bakhe bakhe ngisho nomkakhe wayesemphendukele ngenxa iphunga lakhe lakhe libi lamathumba akhe akhe wehlala ngaphandle kwendlu yakhe ezaleni inwaye amathumba akhe akhe nomkakhe ngisho waze wathi umthuki ngani uNkulunkulu bese ufa ukufa na wathi ukhuluma njengowesifazane oyisiwule nebo kwaze kuthi ngenkathi u-Eliyu ekhuluma naye ngolunyela lezi zinsuku ngivuna ukunihlaziyela lelo gama u-Eliyu futhi ngikhombise kwakunguKristu ngenkathi yena lezi zimo naye yonke into yayimhambele kabi waseke ebona umbono walowo olungileyo wayefuna ukuthola umuntu owayengamele esikaleni izandla zakhe phezu komuntu oyisona noNkulunkulu ongcwele bese ema endleleni noNkulunkulu omvumela kubone kusasele iminyaka eyizinkulungwane ezine kwakuluqobo lwakhe Wasukuma wasenze chindute haleluya umumunde sabukufa vuka uzichindute buka ezwini bese ubone ukuthi uyini umbono kaNkulunkulu Ubonile lombono wathi ngiyazi umhlengi wami ukhona futhi ngizitsukuthini yakuma kulomhlaba futhi ngizibophelela kukho noma izibongo zezikhumba zishabalalisa lomzima nokenyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu engiyakumbona qobo lwami ngiboshele kukho washo wakubona kwakuyizithembiso zikaNkulunkulu Wabuka ngemithetho yemvelo njengoba benginitshela ngokuqhubeka komthetho wemvelo ukuqhubeka kwezwi ukuqhubeka kokwenza kukaNkulunkulu yonke into engukuqhubeka wayebuzile kuJobo eshumi nane wathi kukhona ithembe emthini uma ufa imbali uma ifa kanjalo njalo kodwa wathi umuntu lala phansi acabuke uyaphela amathethana akhe ayafika amdumise engazi yena wo wayesethi uma uzongifihla endaweni yabafileyo ukifihle futhi ungisithe endaweni eyimfihlo uze kwendlule intuthelo yakho waye kwesaba ukufa kodwa ngenkathi sebone ngaphambili ekuprofethi wabona ukuvuka kukaJesu Kristu wamemeza kakhulu umhlengi wami ukhona kwethizane wambiza ngomhlengi ukuthizane ngiyazi umhlengi wami ukhona futhi ngezinsuku zokugcina uyakuma emhlabeni noma emva kokuba izibungu zesikhumba sami sezishabalalisa lo mzimba nokenyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu uNkulunkulu nomhlengi kwakuyinto efanayo uNkulunkulu nomuntu kwenziwa kwaba kunye ngiyakumbona uNkulunkulu ngiyakumbona qobo lwami amehlo ami ayakumbona futhi kungabi njengomfokazi amen ukho muntu omunye kodwa lo mhlengi uNkulunkulu yilowo amehlo ami ambhekayo uluqobo uluqobo qo ukhipha konke kwesabe kufeni uthatha konke kwesabe Mayebelza Jose Smith ivese leshumi nane neleshumi nanhlanu phekisizane wathatha isimo somuntu kuba afe njengaye enzela bonke wathatha isimo somuntu lomhlengi uyedla futhi wenziwa umuntu ukuze afe umuntu oyedla enzela wonke umuntu wo wakwenza kanjani na uNkulunkulu wakwenzelani ukuba abe ngumuntu na ukukhokha inhlawulo yomuntu kodwa ekuseni ngephasika waphuma nezihlithulelo zokufa yihayitesi Nathuna, amen. Unkulunkulu akwazi ukufa esiphambaneni namathuna ayengenakumbamba lutho. Yayidezela lingenakumbamba. Akukho kwakungambamba. Wavuka wayenezishuthulelo, wavuka umnqobi. Ngoba wanqoba kanye kanye ukufa yayideze ithuna. Ngenkathi esemhlabeni wanqoba ukukhula, wanqoba yonke into. Wanqoba izinkoloze, wanqoba yonke into eyayizonqotshwa. And come out with death help the tune izithuthulelo zikhenqeza thakathini wakhe wayesenyikela phezulu wayesepha abantu zipho futhi ubuye ngosuku lePentecost wayesezinikeza uPetro ebandleni amen uluqobo lwethu konke kwesaba ukufa ngoba uyaphila lati siyaphila Roma Roma bese shaka lombili elokuqala ngakho lokhu sesilungisiwe ngokukholwa sinokuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu siyathola ngikholwa ukuthi lokho ngabase Roma besihlanu Siyajola futhi ungukulungisisa kwethu uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu ukulungisisa ukukholwa kwethu ukuthi siyakukholwa futhi wamvusa ukulungisisa ukukholwa kwethu wayesenzani ke na wamthuma wabuya umlungisisi ngoba ukukholwa kwethu kuyakukholwa umoya ungcwele ukhristu ungena kukho yenzele ukulungisiswa kwethu ngoba sivukile kufeleza ngeke uphilele futhi manje sinamadodana namadodakazi kankulunkulu sihlezi ezindaweni zasezulwini kukhristu jesu wasilungisisa ngokuvuka kwakhe lokho kusinika ukulungisiswa ukwazi nezinto ezibambisa sensindiso yethu phakathi kwethu manje kule impela ukuphila kukakristu kushaya njenge Jambo pakati kithi futhi bezingaliphika kanjani ke izwi na okungukuthi uyizwi elisinika lesi siqiniseko umoya ngcwele lapho uyini na msalokhu uyileyo nkanyezi yenyakatho uKristu ngo uyilelo nkanyezi yenyakatho unomoya ngcwele uyiloko kulungisiswa kugomba ikhole ligode ngqo enkanyezini yenyakatho kunjalo umoya ngcwele uyohlala njalo ukhomba ezwini uma ukhomba esivumele ikhole noma ihlelo akusiwo umoya ngcwele ubungekwenze lokho ukhombe udede zwini lakhe kanti wafa kuqinisa lelozi futhi wenza lelozi libe ke livumayo amen wafa kuzakwazi ukuza qobo lwakhe angikele kulelozi ungukuphila okuphilisayo okwenza lelozi liphile futhi leyo ngokuyinhloso yakhe yokufa ukuze abe lokhu esakwazi ukuzikhiphela yena uqobo ebandleni lakhe futhi yenze onke amazwi kuyo yonke iminyaka yenze njengayo impela indlela elifanele lenze ngayo ungamandla ukuhambisa izihambisa imishini izihambisa imishini zebandla yini abapostoli abaprofeti abafundisi kanjalo njalo futhi ungamandla kuhambisa asebenza lokho futhi kusetshenzwa ngamandla athize kuhambisa abizwa njenge yena ungumlilo obasela upetroli ngumlilo osegumbini elivuthayo ukuthi uma upetroli izwi uthelwa phezu kwalelo gumbi elivuthayo nguye olokhelayo nguye oliqinisayo ungamandla kuvuka ungunkulunkulu yena ungumlilo yelokho ayikho kuvukiwe kwasho Timotheo wokuqala esithathu ishumi nesithupha inkulu imfihlakalo yokukhonza ngokuba unkulunkulu wabonakaliswa enyameni wabona izingelosi wamukelwa phezulu enkazimulweni wayengunkulunkulu ufikele ukuthatha indawo yezoni yebo mnumzane futhi ngenkathi yena unkulunkulu emvusa ngosuku lwesithathu kwakungokokulungisisa kwethu ngakho-ke waphakiselwa ngakwesokunena zomkhulu kweliphezulu ungumnxuseli wethu ukwenza izinxuselo phezu kokwethu ngobuthakathaka bethu njengoba sibuvuma kuye bese siphela kithi uqobo ebeka izwi lakhe libuyele phakathi kithi izithembiso ngokukholwa kwethu kwenza lelozi liphile ngoba uKristu kithi umphilisi ezwini ngifisa kanjani ukuthi sengathi ibandla belingekubona lokho zonke iziphikiswano nombango bekungaphela leyo bekungaba yinkantala enkulu leyo yinkanyezi yenyakatho haleluya lokho ngukuphela kwawo wonke umbango lokho ngukuphela kwayo yonke imibuzo lokho ngukuphela kwayo yonke into unkulunkulu washo njalo lolo luqobo zibophele kulo uPawulu wathi akukho kukhona akukho kuzayo kufa kugula kuhambazwe ingozi akukho ongasehlonisa nalolo sizibophela qobweni wathi ngokuba kimi kuphila nguKristu nokufa kuyinzuzo akukho kunye okubambayo kodwa lolo lapho lolo luqobo uluqobo lwethu ngoba sineziqiniseko sokuvuka ngoba ubuse phakathi kithi sazi kanjani na uyaphila wenza kukhona impela lapha kwenza ngenkathi lapha emhlabeni uyinsika yomlilo efanayo sinesithombe sayo lapho unguye ofanayo ebandleni ulapha namhlanje futhi kulo mzimba wenza futhi yenza impela njengoba yenza ngaleyo nkathi uma kuphila kuvini wegabe kufakwe ethangeni awusoze wathele elinye ithanga ungeke ngoba uzoba yikhabe ngokuba ukuphila kulo kuyikhabe futhi uma ubami nihlala kimi namazwi ami kini celani likuthandayo niyoba namakhabe amen uqobo ngiyazi kuliqiniso ngibophela umphefumulo wami kulokho futhi ngiyazi kuyiqiniso yizwi likankulunkulu uluqobo lwethu mazethesalonike besibili sathiwo sesibili sifunde lokho siyohlwithwa nabathandekayo bethu ukuyihlangabeza emoyeni wo inhliziyo yami ishaya kanjani njengomthambo kuwo wonke amazwi encwadini yakhe amen unkulunkulu wathi siyohlwithwa emoyeni ukuhlangabezana nabathandiweyo bethu amen kwasho izwi phansi enhliziyweni yami ngokuba izwi liphakathi lapho ngilondile izwi lakho enhliziyweni yami nkosi ukuba ngingoni kuwe ngiwabophela eminweni yami ensikeni yombhedo wami wena uphambi kwami njalo angikuzanyazanyiswa yebo noma ngihamba esigodini sathezwe kufa angikwesaba kubi ngokuba wena uluqabo lwami ngiyokwehla ngedlule lapho futhi wena uyongidonsela ngaphandle ngiyemanzini amaningi ajulile umkhumbi wami wena uyihange la mamela uzemba kaveni lapho nguwe oyongiqalisa ngedlule eziphephweni nguye abalabo yihange lami kazibulweni uma sengehlela amathunzini esigodi amathunzi okufa uma sengihlela ejordani uma sengidingeka ngiwelele ngaphesheya yena uluqobo lwami ngiboshele kuloko ovukileyo ngakwendinga icala uyongidonsa ngidlulise emanzini amaningi ayingozi angikwesaba kubi ngokuba wena unami amen iziphepho mazidlange ukuphila ukufa noma ngabe yini khona akukho okuyohlukanisa ngiboshele kulezo zixobo lezo zixobo siyabamba sibamba phakathi neveyili sagxiliswa kwehange Sakheliswa kwehange kuNkulunkulu ngaleya, sakheliswa kwehange enhlizweni yami, umoya ongcwele, uyilokho okungishukumisayo kulezo sithembiso, nginguye, hayi ukuthi ngiyoba nguye, nganginguye, mina ngolunye usuku ngiyoba ngkhona, ngingukuvuka lokuphila, usho uNkulunkulu. Akhole yimi noma efa ophila, nophila akhole yimi akasoze afa, ukufama kwenze noma yini okufuna kuyenza, kusoze kwangikhathaza, ngoba ngiyakholwa, ngiyakholwa ukuthi ngisho nasekuguleni okungahle kungithatha. Noma enhlamvini ephuma esibhangini kolunye usuku ingahle ngithathe angazi ukuthi kuyoba yini kwenza amehluko muni kimi na ngokuba kimi ukuphila kunguKristu nokufa kuyinzuzo oh hey ngoba nginqumile ngimazi ehlezi ngeleyo ngaphesheya kumfula wokufa lapho ayongidonsela khona ebukhweleni bakhe kolunye usuku ngilungisiswe ngokulunga kwakhe ukuthi ngemukele okokufa kwakhe esiphambanweni uNkulunkulu wenziwe inyama phakathi kwethu uselokho inyama kithi Usalokhu engumoya enyameni yethu. Amen. Uluqobo lwami uyikho konke kwami. Noma yini ngaphandle kwalokho, ngiza ngingena lutho ezingalweni zami. Angazi lutho lunye ngaphandle kukaKristu, futhi yena ebethelwe. Angifuni kuzo lutho lunye kodwa uKristu, futhi yena ebethelwe. Inhliziyo yami ithi amen kuzo zonke zesithembiso sakhe. Ingakho ngazi ukuthi umoya ongcwele wakhe uyinkombandlela, ungihola, ungiqondise ezwini. Awukaze nakanye omunye wemibono uke usho noma yini kimi kepha lokho kwakuqinisile ezwini. Yilapho engatshela khona isiqiniseko sami mfowethu. Ngalobo busuku ngikathe ngitshela kalokho, ngibhekisisile leyo mibono, futhi ngizokucela nikinake, labe lowo mbono wake washo noma yini ephambene nezwi na, asingaze sibe khona isikhathi lapho oke waba iphutha khona, ngani na, nguNkulunkulu, lezo isixobo sami sokubophela. Futhi ngiyazi kokunye ukuze embonweni, ngibone abathendekayo bami ngaphesheya komfula ngaleya, kulapho, ngiqonde kulelozo elitshenjisiwe. Ngifanele ngihlangane lapho ngolukusuku yebo impela uluqobo lwami uyilanga lami ukuphila kwami uyisixobo sami sokubophela intanyezi yami yenyakatho uyikho konke lokho ebengingake ngicabange kuba yikho uyiloko kimi ukuphila kwami Amahlelo kimi kungesikukulimaza imizwa yenu angifuni kwenza lokho kodwa izwi linjengenkembe sikade ngozombili ningefuqe lingasikanga niyabo ikakhulukazi uma lisika ebumnyameni abelana amahlelo anjengezingi izidakezi akudluka nokuphenduka kwezwe kunjalo noma phi lapho izwe liyakhona avumela abesifazane bawo bagunde izinwele zabo bagqoke izikhindi nayo yonke enye into likudluka neHollywood nje nayo yonke enye into Kodwa bathu nalo lizalokhu lihlezi liqiniso lelozo elingagudlukiyo likaNkulunkulu ophilayo lizalokhu liqiniso liluqobo lwami elikushoyo kuyiqiniso lihlelo maligudlukele noma abi lapho afuna ukuya khona afuna ukudumaza igama likaJesu Kristu ngesiqu lokho kukuwo kodwa kimi alike ligama phansi kwezulu elinikezwe phakathi kwabantu eningasindiswa ngalo Gimi lelo yizwe lisisekelo lapho ke itshe legumbi angifuni ukugudluka nahlelo nginenkomba indlela yami lapha phakathi kwami umoya ongcwele ungikhomba ngiqonde ngqo oqobweni ngokuba kodlule kokubili amazwi nomhlaba kodwa amazwi ama wasoze adlula futhi ngililonde enhlizweni yami nomoya ongcwele ungikhomba kulo ngqo nginqume ukungazi lutho lunge lolo luqobo lwami malube kanjalo nje yini leyo ndlela engilufuna ngayo oh hey manje mfowethu tathe yenza uqobo lwakho kuye yebo mnumzane ngesikhathi sekathaze ngaba naso lapho kungekudala ngashanela ngunkosikazi abantwana yonke into umunye wathi kimi wathi wayigcina inkolo yakho na ngathi qhabo yangigcina niyabo Nebo, nginoqobo ukwazi ukuthi ngolunye usuku ngiyophinde ngibabone. Amen. Ngabe angiphumelelanga ukuba ngangingenalo lolo qobo lwenzo behluko kimi lapho engangiboshela khona ngoba ngangazi ukuthi ngiyophinde ngibabone. Manje ngomusa ngiboshela kulowo owathi nginguye, hayi ukuthi nganginguye, nginguye njalo njalo, okhona njalo njalo, ubukonke, owazi konke, ubukonke, umnini amandla wonke, ongena siphelo ukuthi akasuye onganginguye. Nginguye usalokhu engukuvuka usalokhu eyinkanyezi yengakatho usalokhu eyikho konke kimi Mose wayenoqobo ngenkathi ihlangana naleso sihlahla sivuthayo lokho kwakuluqobo kuye ngenkathi uJoshua ngenkathi uJoshua oh niyazi ngesinye isikhathi uma uthatha uqobo uqobo yokuholela endideni unjalo yebo indida into eyiyo ngempela kodwa engenakuchazwa yindida ngenkathi uJoshua emilabo futhi wabona ukuthi wayenezidingo uNkulunkulu wayemthumile ukuba welele lapho futhi athathe lelozwe abhaxabule akhiphe bonke labo bantu bese faka uIsrayeli ezweni futhi ngolunye usuku izimpi zaxoshwa futhi zaphuma ezweni nento yokuqala niyazi wayazi ukuthi wayezibhaxabulile inqobo nje uma wayeziqhumisile ngakho ngenkathi enze ilanga laselishona noJoshua wayeboshelwa eqobweni izwi likaNkulunkulu umdala wayeboshelwa emsebenzini ayezo Amen. Ngesinye isikhathi akuthokozisa ukuba uze ukwenze uzofanele ulimaze imizwa usike futhi ugawule kodwa uqobo. Wena sithingo wathi laka yima uthule galeya nyanga wena lenga khona lapho uthi amahora ngamashumi amabili nani lama lathula oh ukhuluma ngidida kodwa wayemashela eqobweni elokuthunywa yebo impela uNkulunkulu wayemthumile uJohane wayekenzekile ukuthi wayezobona ithubo uma selehlele kuye ngenkathi ngibona leyo nsika yomlilo njengoPawulu esendleleni ebheke ezazi eDamaseko ngazi ukuthi lolo kwakuwuqobo lukaNkulunkulu kwakuze ivuselele eyayizoshaya niyela amazwe ngangazi ukuthi yayizokwandulela kufika kwesibili kukaJesu Kristu futhi ngisakukholwa namanje uqobo lwami nakukuba kwakuyindida impela kwakuyindida ukuba insika yomlilo ilenge phezulu lapho eziphakaphakeni namaphepha nayo yonke into ethwebule isithombe sayo kwakuyindida kulusuku ngoMashi 15 noma uMay 15 ngiyakholwa qabo Mashi 15 lonyaka odlule ngenkathi izinyanga ezintathu noma ezine phambili Banumzane sikhathi sini na ngathi siyophumela lapho nezingelosi ezisikhombisa ziyohlangana futhi zibuye futhi incwadi yezimpawu ezisikhombisa iyovula futhi ngimi khona lapho nomfowethu Fred Sutman osanda kuthi nje amen lapho ngimi lapho ngakuye ngani ngabatshela uzoba nomsindo ozozamazamayisa izwe ngase ngithi uzoba khona ngisho kanje inkozi kusemathephini amathephu kusukela ePhoenix yonke indawo kuzungeza Ngisho kanje inkosi. Ngisuku ngimi lapho ngisusa ukuhluthukela noma omakhanda ezinkunzi ngibasusa emilenzeni yami engathi kwakuyibo lapho lezo zingilosi ezizikhombisa zaphotoza zivele ziphakaphakeni futhi zazamazamisa indawo kwaze kwathi amatwala esinda amaphonda ngamashumi amahlanu noma amashumi ayisithupha akingikele ezansi emangweni. Lakho kumizingilosi ezizikhombisa zimi lapho zangithuma ukuba ngibuye. Yele muva futhi ngilethele imilayezo ngase ngithi ngayinye ziyohlangana futhi zisho ukuthi kwenzekani futhi ngikwenza ngaye impela leyo ndlela futhi ngenkathi zenyukela phezulu kanjalo zaphakama mamayele ngabashumi abathathe emoyeni futhi ngosuku olufanayo bathwebule sithombe sayo isayenza yakwenza futhi sajikeleza izwe indida kodwa kwakuwuqobo kwangibophela ngibika uJesu Kristu ngizokwelezela impilo yami Amguye yazi kwabonakala kuqhakile kuhlala kunjalo Ngokuyindida kuPawulu ukuhlangana noJesu esandleleni ebheke eDamaseko yindida uma uNkulunkulu eguqula emnyama inhliziyo yesoni bese igeza ibe mhlobo egazini lakhe uQobo yindida impela Niyakholela indida nina Na leyo ndida uma ingokwezwi likaNkulunkulu ingaba luqobo lwakho ukuphenduka kukaPawulu kwakuyindida futhi iphenduka iba luqobo lwakhe kubulane lapha ngesinye isikhathi esedlule ngangihlezi nosekhemisa omdala futhi sasixoxa endaweni encane wathi Bobby Branham kukhona engifuna ukukubuza khona futhi wayeyibaptist uqobo lwakhe wathi uyakholelwa ndideni na ngathi phela ngikholelwa impela wathi bengingeke utshele lokhu noma ubani omunye kodwa wena wathi kodwa ngiyazi uyakukhona lokhu wathi ngesikhathi sokuntuleka kwezinto zonke wathi babefanele babe ne-ode ezweni ukutholela abagulayo omuthi wayesethi ngolunye usuku ngangihleze emuva lapho ekhemisi wathi indoda nayami yayilindele abathengi wayesethi ngabone owesifazane engena wathi waye wawungebona ukuthi wayezoba ngumama khona manje wayesethi ilincane kwakulukhuni ukuba isukume nomyeni wakhe egqoke emhlwempu obabili futhi wencika kwikhawunta wayeseya ngale owesilisa wacela indodana yami wathi nginesithako somuthi lapha nokusetshenziswa kwawo esivela kudokotela wathi ungangigcwalisela sona bese ngiyisa umkami ekhaya wathi ngizame ukumisa kulowo muqa buke nje ezansi ngoqeni lapho wathi kuzobanga amahora amane noma amahlanu wayesethi akasakwazi ukuma manje ungabona nomfosi emncane wathi mnumzane ngeke ngakwenza lokho wathi ngizofanele ngibe nalelo ode kuqala wathi ngoba ngeke ngakwenza lokho kuphambene nje nemigomo wayesethi babe wakhe wathi wayehlezi emuva lapho elalele abone ukuthi umfana wayethini wayesethi umzuzu nje indodana yini leyo na wayesethi wenyukela lapho nendoda endala umkhristu wangempela indoda endala engcweliswe ngempela wathi kuyini mfowethu olungileyo na wayesethi mnumzane wathi ngumngamo uselungele nje ukubeletha wathi ngine order livela kudokotela lapha umunye umuntu ufanele abe nawo khona manje wayesethi ngibehlisile ukuba ame kumbini lapho wayesethi ngibuka lo muga wathi yangabaza ukuthi ngabe ngizongena yini kule ntambama wathi yangazi nje ukuthi bungangigcwalisele yini lokhu na wathi ngizoma ezansi lapho ngizokutholela imali i-order isifunda sezwe esilikhokhelayo ngani wathi impela mnumzane ngizokutholela wona wase nje ebeka i-order phansi wabuyela emuva wathi umfana wakhe waqhubeka wayeseqala ukulindela umunye umuntu wathi nenikazi lincane laqaphelisisa izikhathi ezimbili noma ezintathu lona limi lapho nje njengoba ebusweni balo azi ukuthi leligula kakhulu nomfowethu emi lapho eligaxile niyazi ethi phakamisa nje sithandwa manje isikhashana nje wathi usokhemese olungileyo uzosithelela umuthi wathi ngawulungisa umuthi ngokukhulu kushesha engangingakwenza ngase ngicwalise sithako sami somuthi nokusetshenziswa kwawo wayesethi ngenkathi ngiqala ukulinikeza sona esandleni wathi Bobby Branham ngabuka futhi ngangisifaka esandleni esinesibazi sezipikile wathi ngabona ameva eshiyeni lakhe wathi ngacimeza ngase ngibuke emuva wathi ngaqonda ngaleyo nkathi-ke njengokuba ngangenzile kwabancinyane balabo abancane bami kwenziwa kuye wathi yakukhola lokho na ngathi ngayonke intiziyo yami dokotela ngiyakhola onke amazwi akho kwini na wathi kusukela ngaleyo nkathi uKristu umeshe lukhulu kimi ngoba ukwenza lokho kulowo wesifazane wathi kwakuyindida kungawezeki ukuthi abantu abetshelekile bebengekukholwe lokho kodwa wathi ngacabanga ukukuxoxela wena nje ngoba ngiyazi ubenazo lezo zihlakalo ngathi yebo mnumzane kunjalo ngasho ngiyakumbula ngenkathi uMartin ongcwele ngifunda ngaye ngenkathi esengungu umfana nje wabizwa nguNkulunkulu abantu bakubo babengabahedeni noyise wawo waye uhlobo luthi oh angazi ngicabanga ukuthi indoda yezempi futhi kulungile ukuba abafana babo babalandele wathi ngolukusuke tabule edolobheni lapho ngiyakhohlwa ukuthi kwakukuphi manje futhi ngicabanga ukuthi wayengumfrench futhi wathi wayedabule esikhaleni kwakukhona ikhehla lilele lapho libulawa amakhaza isimo sezulu esibanda kakhulu nabantu bedlula bengaliniki lutho futhi wathi wama nabantu ngokoqobo babezisho ukuthi bangabakholwa futhi babedlula baliyeke ikhehla lilele lapho futhi lalizicelela into ethize ukuba lizisonge ngayo lathi lalibulawa amakhaza noMartin ongcwele welela lapho engakaphenduki manje wathatha ibhantshi lakhe uqobo eyisosha wayeselisika uhafu labalibili wayesesonga umalelo epayipini omdalo ngalo kanjalo wazisonga ngelinye abantu bamhleka bathi isosha elibukeka lihlekisa lifake uhafu webhantshi yabo kukwenza wenze izinto ngokuxakile kwakukhona into thize kuye ukuthi wayekhona ukuthi wayekhona uNkulunkulu. Lobo busuku emva kokuba eselala ukuthi wathatha isihlathi wavuka ukhona owamvuzayo wayesebheka imilapho ngasempeteni wakhe futhi nakho kumuJesu ezisonge ngalezo ziqephe esinye sebhanje lokho kwakungukuqala kukaMathini ongcwele. Kwakuyini na? Wayenokuqoma ukuthi izwi likaNkulunkulu liqinisile enikwenza kulaba abancane bami nikwenze kimi mfowethu ngiboshele kulolo gobo futhi ngiyazi ukuthi ngamunye wenu sikundlele sokuba nokubizela altare kulokhu kuza ngicabanga ukuthi ngizothanda ukuba nokubizela ukuzahlukanisela asizahlukanisele thina uqobo kulolu qobo. Niyakholwa ukuthi izwi liwuqobo lukaNkulunkulu na? Niyakholwa ukuthi uyafana namuhla ukuthi waye lokho enjalo na? Nabefundisi phakathi lapha ningethande ukuzehlukanisela izimpilo zenu njenje nithathe uqobo na? Sifunani namuhla na? Sifunani ngegadi lehlanganyelo noma incwadi esichazayo na? Sifuna uJesu Kristu.
We're not tied to a fellowship card.
Siboshela katini lihlanganyelo, siboshela izwini likaNkulunkulu uJesu Kristu nguyena ezolo namuhla laphakade. Ngiyakukholwa lokho na. Asiphakameni ngezinyawo zethu nje manje futhi sizinikele ngokuzahlukanisela izimpilo zethu. Ngifuna eyami nayo. Ngizibophela mina uqobo kabusha, ngihlola ifindo lami, ifindo eliboshiwe, ngihlola uqobo lwami. Nkosi, uma kukhona noma yini kimi ngaphandle kwezwi lakho, ikhiphe. Angazi lutho lunye kodwa wena, ngifuna ukungazi lutho lunye kodwa wena. Manje ngamunye ngendlela engeyakho uqobo, kade ngixoxa nani iviki lonke, nginitshele iqiniso, uNkulunkulu uliqinisile iqiniso, uliphinde waliphinda, wabuye waliphinde futhi, niyalwazi uqobo ukuthi luyini. Manje kinina nami kanye nonke nina besifazane nonke nina besilise bafana mantombazane noma ngabe ngubani asithi nonke nina khwaya nonke nonke nina bantu phezulu lapha ndawo zonke kangekangi phansi kamelweni lingaphansi phezulu kuvulande osesitezi ukuzungeza izindonga emuva ephikweni noma ngabe sikuphi asithathe uJesu uqobo lwethu ngokuba sizofanele sifike ezigodini zethu lokufa angazi lutho luke kodwa yena uluqobo lwami ngoba ubuse empilweni yami futhi ngiyazi unguye ngempela. Asiphakamise izandla zethu nje manje futhi sikhuleke asenze inkonzo yokuzahlukanisela kwethu.
Lord Jesus,
Nkosi Jesu, izwi lakho lisukela ndulo lingukuqala nokuphela. Mina manje nalenhlangano yebandla ngizahlonsela mina uqobo kabusha phezu kwaleli pulpiti namhlanje. Ngicelela leli bandla iLife Chapel akene ukuzahlonsela xazulula yonke imehluko, mayidlule yonke, yedlule, yedlule. Bafundisi bavangelo khathazekile futhi ucabange ukuthi bekuze kwenzeka into ethize. Oh Nkulunkulu, sizibopha thina uqobo kulokhu kuza kuJesu Kristu izwi futhi sinquma ukungazi lutho lunye kodwa uKristu futhi yena ebethelwe. Oh kanyeze nyakatho, oh moyo ongcwele, oh ngamandlela kaNkulunkulu, woza manje ungene kuzo zonke izinhliziyo futhi sizahlukanisela wena ngegama likaJesu Kristu, udumo uNkulunkulu. Amen. Kulungile mfowethu.